vitu fulani vya kusisimua, chachamu wanavyoichambua.
Unipa ninga tengate, mikato nika tekate, igande ina tenate, itelezeshwe kwa mate.
Yala, 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 yala.
Pania, pania, na hajataka kuniachia. Kanipania, pania, na hajataka kuniachia. Kama samaki hulumakia, huanza kichwa mpaka na kiaya.
Na hiyo baserikali, kijana pele kwe mali, ananifanya silali, siwazi sitafakari.
Yala, 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 yala.
Come mix Slizer.